temwe bienda kurugotoro nkamba birose binyiza gwendoza tamfako atenga yandage kwano nimatira munange ono mwana tandiko newe muyita tampura sebyamasanyu binyiza ngasirabye kumunange nobuliri buntoloka toloka bulangi tutekyambugumya mpereza meseji yetuke kusimu yange munange labikoti okwatula tinakukyawa tebintiisa ebyo bibeera omumikwano be bakyaye bali nfaafa naye manyawa bakukyaye n'abalinze bali ataano mpereza meseji yetuke kusimu yange munange labikoti okwatula tinakukyawa tebintiisa ebyo bibeera omumikwano be bakyaye bali nfaafa naye manyawa bakukyaye n'abalinze bali ataano. Samanya biri maso naye abalungi muli nganswa wanchipula naye kulisida womparabe ya feke samanya biri maso naye abalungi muli nganswa abamufa sente olina kukwano saba sente tekyali byalavu mpankuenze binyiza losa naye wolinya bokingambe kwegabu zikyenda bimukubise ebipande mbyeti sero tulonde mwabagala ebyalavu n'abagala ebya sete n'ebbeeyisi b'engoko tiravu mifosero mpereza meseji yetuke kusimu yange munange labikoti okwatula tinakukyawa tebintiisa ebyo bibeera omumikwano be bakyaye bali nfaafa naye manyawa bakukyaye n'abalinze bali ataano mpereza meseji yetuke kusimu yange munange labikoti okwatula tinakukyawa tebintiisa ebyo bibeera omumikwano be bakyaye bali nfaafa naye manyawa bakukyaye n'abalinze bali ataano. Lafu yo vanga ya nisu chingambe kwe sete emaliyo nyabe sala jatulira munange obanku vianga kusimu obensonyi zikwata kusimu yote kuera sonyi evitono tebi kutisa obo nywa mkundigi nywa musigana ulioku kwe mkunsonyi tina kumara munange ebigambo biteke musimu bisindike binatuka bikunkateri yenyini esokarankaga esembyayo satu siro mesejenetuka mpereza meseji yetuke kusimu yange munange labikoti okwatula tinakukyawa tebintiisa ebyo bibeera omumikwano be bakyaye bali nfaafa naye manyawa bakukyaye n'abalinze bali ataano mpereza meseji yetuke kusimu yange munange labikoti okwatula tinakukyawa tebintiisa ebyo bibeera omumikwano be bakyaye bali nfaafa naye manyawa bakukyaye n'abalinze bali ataano. Kukubo natia wana sunga mire yangu zinkosa tunulamaga ya vyuma naloza ndieko kukubo natia wana sunga akutumulasu wachepe chichingula maravu manava njagala yenkumu chichinji wa story konzere kasika mire ninde siri muleta patikola vise chimami sira mutundaza ha eyankuba buswafuba kulaba tuchanfako munazanyanga bavira obekisipulesi munomutalabani yenyiri katyanguba misindi kare mama reka nyabonuye zo mwana wa haji kafero muche mundabe ne mayinja munange munanda sisalwa nkuba sichaduka misindi natiskadi enjola atambuka rivansi ne mama ndagire muite atuse munoro pesa pesa yetu kusimu yange munange labikoti okwatu latina kuchawa tenitisa ibyo bibera omikwano bebachaye bali mfafa naye manyawa bakuchaye nabalize balyataro pesa meseji yetu kusimu yange munange labikoti okwatu latina kuchawa tenitisa.